Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde aljumare sappo e jeenayi lewru avril jeenayi yamde sokki nder maison de la presse Bamako. Jottinannoɗo kabaruji ɗo yumor waygal kanko noddirteɗo nohumujiro won to ɓoggi jamɓe to ayri bangal wakkati fu imade dewle ɗeɓe kolli tiwiɗi ɗum yahata e ɗum heɓa sembe fu fota le ngalluji ɗe hitande fa tawan dewle kewɗe kaɓɓaɗe le cuuɗi mairi gayɗi kañen cactirto so immo huɗulati sababu muɗo garan famtade ɗum e journal ngal fedde humnino kabaru cellal malinkoɓe golloɓe le nokkoɓe gondi wadde boto mabɓe balɗe tati le oɗo boto ɓe gondi halde hono kabaruji yimɓele heddotoɓe e golleji muɗum yenna yimɓele temeɗe kañum iwri le nokku noddirteɗo tansila le leydi Burkina Faso ndi soɓe naati le nokku noddirteɗo burra iɗum le laamu yoroso wattu joni caggal ko guɓe ɗeɓe noddir terroriste en gondi e wadde guidali fewde e mabɓe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade le ko sakiti ko fu leydi meɗen ɗi micciteɗen wiide dewle ɗe no kaɓɓirteno noon ɗeɗo dewle immirto holli tama wiyade le nokku noddirteɗo kulikoro ɗum woni rawani tan dewle immiɗe toon ɗe galkadara wala e muɗum wattu jononoɓe kollitiri wiide suudu mabɓe tribunal wondu tondu wattu jono hoɗo fulati sababu muɗum so dewle ɗe no ɗe kaɓɓirteno a tan noon ɗe immirto ko heewi majje furdo a tawan gatta ko ɓuuri hitande tiɗallaji matete ley hen Mamadou Samassé ku
ley gallure kulikoro yimɓele hewɓe holtiwiide talkaku yo goto sabuji muɗi huntugol dewle hakkillo Samba Coulibaly ko ɓuuri hewde ɗum ɗona ɓili e mbirki ɓeɗo ɓamodirɓeɓe
ko ɓuuri hewde e bonelaji dewle fuu inniraɓe saboto ɗum saabu anta hannen gorgo wawa hokkude debbo hunde fof ko hasiñille muɗum li dewgal ene han dokkudirde juuɗe hollidir haqqileji homadou fu tinno mara ɓiɗɗo muɗum debbo e mara lobbal laamu ondu daro darogal muɗum
tukayto ɗum région arrondissement Mali kabaru cergal na wodi jati sugulla ele ndedo gallude laawi jande e wi kanko dunke finatawa Cheikh Oumar Savani ido telaji di ko puri hewde yo sabi haybe be ngala fe munyal
arano yimbe ana wal dewlu ndurde tawa andundura cakan so sarabe wodi ngal dewgal bibbe ana hebe hen de dewlo do ana boya abada bonta ngal man hannen robe kan e worbe kan cuundurta fija fat tamba so heba wada dewgal do sabi so dewden boyata ngal man hannen mede tewtra sugabe rewben tinno anta horum en e wawa horum mabbe do
mbitten wiide le hitande 2022 ko ɓuuri uñaji jetti temedere capan tati dewle goni huntaɗe likumnogaji jeegom gallure Bamako kurtugoji gaɗari onɗon hitande goto o yewtali fewi uñaji jeɗɗi tribunogaji commune jeegom gallure nde totti ɗiɗo jetteji ɗi
hollitiniɗi ɗiɗo kabaruji fan wawi heɓeddo page amen facebook kañe fan jettoɗo ɗon quantitaire ko noddirte ñalawma hande x batu hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali ndi micciteɗen wille commune gaji ɗi ɗum fuɗɗino ley ɗum woni ley asawere ƴaɓɓinonde ɗum timmi altinere ƴaɓɓinonde sappo joyi lewru avril ndu wattu joni noga e lewru avril fa yetto le noga ɗi nduɗo lewru batuji ɗi puɗɗan le région ngaji ɗi kañe fa yetto le cuuɗi ambassade ɗum woni malinkoɓe gomɓe sella ɓe sisiliji joyi ɓe cuuɓi lima joni kono ayri bangal hono ndenawa kañe jaam e deƴƴere han hewtirede ley leydi meɗen ndi kañe fa yetto yo kono ayri bangal yirwere duumine ɗiɗo haalaji fana gondi mewede le oɗo batu mawɗo kanko noddirteɗo madame alwata ishata sahi o yo goto e gon ley ɗiɗo golleji keɗɗe makko mo sifi dow hen do faccitago ali sisi
antid sanne juuɗe am haltande am ko hawraɗo muɗum le communiji ɗi ko mbawmi haltande am tan ni woni jiide gadɗe le communiji ɗi ka waɗiri no woɗiri yimɓe waɗi immadaraji no heewiri rewɓe worɓe jokolɓe baale société civile fayetto parti politique en ko nayol bangal landingol ɗeɗo jiiɗe yimɓele temdere wonno ɓe mi landinino jaɓɓitade le communiji disi Bamako ɗo capan joyom le communiji gonɗi le kereduji ɗi sinugol parti politique em le leydi darde muɗum waram matel seeɗa le golleji ɗi saabi ɗum waram warde calɗi yimɓe anninoɓe wadde immadaraji sanne ley hen jiide le région ngaji ɗi kañum du waram fuɗɗude ɓoyata ko serti ɗiɗo batuji malinkoɓe joɗiɓe joola kañum en du waram hawtude waɗa oɗo jooɗa haala le ambassade fayeto consulaji leydi amen ndi ambassade kañum consula sappo e tati woni ɗiɓe juɓɓi ɗiɗiɗo golleji warta fa waɗa le
muɗum
ɓe kollitiwide malinkoɓe sa ƴeewi len joyoma keɓoɓe hono kasaraji ko nayiri bangal golleji muɗen gotan heddo len ɗo le temedere fuu ko yaata yimɓele sappo en jetton kañen keddoto ley kasaraji golleji muɗen ɗiɗo kabaruji dokkama wakkande batu commune ɗo kabaru yimɓele golloɓe kañe ɓe kasaraji jettoto ley golleji muɗen wonde wadde le leydi meɗen ndi oɗo batu balɗe tati wiyama jamande iwri le rumde afrique nde fa kañe fa yetto le rumde europe nde ɓe gondi e ƴewtade no kabaru ɗiɗo golleji wori fa keɓen famtata keɗɗen sita sidi ɓe ali sisi
ne o batto arande radio hajleji hewdi hollitama li jooda hala mudun be jantido tobbe jeegon yimbe halfam di golliji hollite hen dabiriji mawdi hande fiede lewi amiru wala ko noderte so mast docteur seydou sanogo dabiriji mawdi an han fiede fa hande ko naari bangal rentunde yimbe gollobe leedi malni
second tande
kala second ngaji sappo e joyi gollobo goto iwan hen sabbi tidal le golle dum don hulta wiide accident golle di jati sugula mawdo kando huntinde hore en noddi dunke en hewbe yalla miijade do kabar mudum min yalta datti dabereji ngawlataade sababu sembinde ndeda gollobe le mali
lewi kango secrétaire général ministère humni kabaru cellal docteur abdoulé guindo al halmo jamaade golletale mudum le leedi mali kale leed balebe yo huuna ko suguli hannen sanne
les statistiques sur les accidents do kabaru accident golle mo humpiti fedde adnoo be mo ninde golle dum o ite kasara golle ba yottaade jettili temedere yo leerunde afrique tawana gollobe runde afrique yo tan idile temedere gollude adnoor ndu sappo e joyli temedere wonande europe dido jatteji di fufla holita ti alla o ro kabaru wonande gollobe buru fufbe ngala e jatte lamube
mi informel di golleji jooda har arandre o batu an han timude nde aljumare le fedde somas en wa hisade yimbe ko nodirte scientifique en andime kabaru cellal ka e deejere le golleji
kambe dum woni pelle society civile gonde nokku noddete da bankasi be mbibe gonde watton murtere mabbe tacciti datol natowol bankasi kanyen jalto wongol funo holli trawidle o do nokku be kolliti metti mabbe watto juna waydi de na ko won lay lamu bankasi be mbiyude be kaja d'accord militaire wadde hakku nokku noddete do songo biya kany e parunom be kollitiri wiide tawedu yimbe be an gatton imadraji mudde wakkati fufa pewte gobe gonde le o do nokku kedda mo kanko noddete do mulay gindo yo goto e maire bankasi to ko mo sifido hen
John wana chile go obo dido bo na do tato ba mudum ana buri dubi nay jom wakati fu kar ngaji fa to yim ana sote don fay goto wala kabaru fu do yimbe chutete be saku kar ngaji so gonga o jonka wakati wari no dum hani wottude dun sabi so min gadi imadaraji fami kolita yimbe wiide mide gondi e dane yimbe gombe le dido nokule anyaji di bami du fu mi pabo to be le hem do darde amen lawongol ni woni gol mi nangata wakati fu so mi re yuwa bajangara fami jaha so denam ko heba madu guldo lawol hune fu burata dum welde ni do hune jettiten san juude amen du
wattu jone en biyan en jaran dum woni hon nokku noddirte do yoroso dum woni lamu mabbe nokku mo noddirta burra idum le lamu yoroso non biireten be bi yimbe le burkina faso yurobe le nokku noddirta tansila be nati le o do nokku be doggi ciagal ko gube noddirto dinan ko be gonde wadde gidale fewde mabbe le de do nokku le be garti le lamu yoroso wattu jone non be kollitiri wite
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Wattu jonnon le yewtere meɗen noddirten dossier ne min ngaran memde ɗum wonno gollidoɓe ko kani tawdede yo hakkille goto noon ɓe kollitiri wiide noon tan watta so golle yaha yeeso hoɗoɗo so gollidoɓe ana kani tawdede hakkille goto hono fuu watte so gollidoɓe fuu pamra to hakkille goto fa keɓe famtata keɗɗe sita sidi ɓe Ali Cissé
dokkodirgo juuɗe golla ɗum ana hollitere wiyen fo gotun ko tewtele muɗum yo heɓde haqqille goto ko nafata homo fuu ɗum ko holliti kanko Ibrahim Khalil Touré goto andre kabaru sariyaji le wi makko neɗɗo goto le gollidirare ana wawi faaba ade keddam en so ɓende tiɗallaji
c'est l'état puisque
ɗo landinagol neɗɗo le hoore muɗum noddaɗo nadu garo fa gollida e honoroɓe muɗum woɓɓe yella koɓe tewta ko ana heɓe eɗum wawi laatade nokkutuɓe gollatato nadu le dental mabɓe hoore
associatif
o haqqille goto mo hollitato kanko Mohamedou Wagué jokko Amir fedde ASRL Bamako o holliti wiile goɗɗo makko fiŋal balungal o haqqille goto pabodirde wonko homo fuu hollitta watti fuu yesso giɗo muɗum
walde wam hakkille goto ɓilodirɗo on ɗo amen ɗo ASRL Bamako ɗo homo fuu wam darde ko jogi so piyowo balom goto balom o yalti e juuɗe muɗum nafa fuu wala e dukkude ɗo hoore makko min tewta mu'intinde ko waɗi ko gasa e juuɗe makko min jayramo min ƴaɓɓo
le kabaruji jaago e nanal mudun o hajjira dokkundugo juude goto du holli tam to kango Fatima Sidibe debbo goto cetto petitile genni bamako do le boutique makko o holliti golle makko fe da mudun wi fanal dokkundugo mabbe juude yo yirimnde golleji mabbe le wi makko fa handen watti fu se tidala matama beda kani joodat be jantida be kollindira hajjileji
min fu mi de denti mi beedo dir juude amen e le golle amen o so won projet goto jogi mi jom mi holli tan dum be golli dam min be mi fu rentata so mi gadda dum l'équipe amen o golleji amen di ko fetcha mo fu ana andi ko hani wadde kaltidal yo hunde ko mi ardini ni nokko amen do
kalundurre e pamundurre dungu natto sabe hunkinde golleji watte fuso jama ana wondi e golludunde lewi kanko touré ando kabaruji sariaji o holliti fa handen wile gollal jama homa fu ana hani badde sariaji hollitadin
il s'agit d'être
yo kasendu latar neddo kedotodo sanni kaltidowo e honorobe mudum nadu e golleji be mudum bangal golleji kandi wadede homa fu ana hani teddinde ko rentini menko anda hodo woni darde mudum lehem wadira dum no wodiri yella gollel gangal ana heba yarde yeso
le dun golal entreprise wawa yarde yeso fe sona jamar fojle mudum nato gotun dum sabi handen ana tewtere neddo fu gollal entreprise tinno wada ko wawi yella gollal nga ana huncina hore
wattu joni o en mbiyan ɗum no ko nayri banggal journal meɗen ngal ɗo garten haddude ɗiɗo kabaruji min jooti on sanne heɗade heejo jaam e fande fandi e fewi nokko nandirono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu yewtere meɗen nde garan halde hono kabaru wattu joni o taaniraɗo kañe e mamma muɗum gorri hono fu ɗum wori le galleji meɗen ɗi
jingu gonɗo hakkunde mammiraɓe e taniraɓe ana mawni sanne ley leydi meɗen ndi sukaɓe wonɓe tomiña kulokani e bamako kolliti en ko woni hakkunde muɓen e mammiraɓe muɓen
nemo keɓi tuka fo ni seradorade
yiɗi sanne mamma gorko saabi fijoji min gaɗataɗi min e mamiraɓe am ɓe na pamodira ka noon satoɓe joppan kam juuɗe saraɓe am ɓe ko ɓuuri hewde so ni mi iwi école mi ñam mi wuwoya fa laaɓa nokku mamman debbo gajata amen no weeli sanne min kay mamiraɓe am ɓe mi heeɓa yiide ɓe ndeno sasoto mi jii giɗamaɓe ana fijida e mamiraɓe mabɓe ana woɗɗina hakkille am giiɗa ko hakkude am e mamma gorko no joni kam nafa sanne saabi sato kamɓe heɗata saraɓe ɓe fiide
ko woni hakkunde mamiraɓe e tanira raɓe ana heewi eɗen fawi dow fina tawaji ja leñi ɗi misalu hedde markaɓe hakkunde mammiraɓe e taniraɓe denɗiragu ana woodi haalaji kewɗi bonɗi tawete e hakkunde mabɓe ɗum ana woni du hakkunde himɓe woɓɓe hono bandiraɓe Massiré Dembélé andiɗo kabaru fina tawa gonɗo gori jafunu les cercle yelimani gendi ndi markaɓe ɓuuri ewde e muɗum
soni a juuti gonɗe fa a yi taniraɓe ma to jammoɗo so gorel noon on kirodiran so deweli ɗum latto hono genda keso an ittandiraɓe mba nawa wadde kulintereji kewɗi yawafe waddude e ɓiɓɓe
ma
yoroso le région Koutiala ley nokku ɗum yankankoɓe ɓuuri hewde jarindirgol hakkunde taniraɓe e mammiraɓe kaddi fuu wala ɗon holliti wiide Yaya Goyta jannguinowo gonɗo e foftere jooɗiɗo yoroso
yo hunde yamrande ka mi wata caggal teddungal gongal jogaji wonto ɗi tana ma wawi hande ma ko ɓiya wawa e misal o wiide ƴew an tama lotiki hande yama wawata fe ndema ɗum ɗum torrata ɗum no mamiraɗo ko yamiraka e le ngal ɗo gondal hakkunde taniraɓe e mamiraɓe yo jinnojo bonɗe e piiɗe
wonko haɗa du hakkunde taniraɓe e mamiraɓe ley jaliñiyogaji hono le saaha leydi meɗen ndi e de fina tawa koroboroɓe e buddaɓe hakkunde mamiraɗo gorko e mamiraɗo debbo eɓe gayi hono ɓe saaraɓe taniraɓe mabɓe San Serif Alpha inde ande gonɗo tumbutu
suka o dongal mammi ko wawrata weltade dina saraɓe makko saabi ɗon kay ɓura wadde kulintereji kewɗi ɗum waɗe tan e ley teddungal saabi no laati foof ɗonko woni sara abbama
andinɗo kabaru neɗɗa ko noddirteɗo fojje tan jugora holti wiide ko woni hakkunde mammiraɓe e taniraɓe nafa mun ana mawni sanne ley leydi men ndi saabi ɗum ana waɗa fa taniraɓe kala ko jiɗi fuu dow mammiraɓe muɓen tawe tora fuu hewtaki ɗum ɓen
andon ɗiɗo fijoji hakkunde taniraɓe e mamiraɓe na e ley sinji kewɗi leydi mali saabi nafa kaji tawi kadi e kabaru muɗum so ni mamiraɗo o bilama fa ƴewti taniraɗo tan wawata wettaymo ɓurude ɓerde makko hunde nde wona
bido fuwawi hinnadi nderno darande tana na mawni sanne
ne pas le faire donc le petit fils joue ce rôle crucial
waltindi wiide o jam e jaleede gonɗo hakkunde mamiraaɓe e taaniraaɓe ana wondi e majjude wattuji cakkitiiɗi ɗi ko sabi mbini ɗum yo saabe yogaaɓe ana gondi ɓantude koye mumɓen yoppude galleeji forba saaraaɓe e sukaaɓe tan tawete juddi